Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tuvugira i Washington DC. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga, Philippe Mpayimana ni kandida mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ateganijwe mu kwezi kwa munane gutaha. Yari amaze imyaka 14 mu Burayi, yatahutse ro mu Rwanda mu ijoro ryo kwa kabiri rishyira ejo kwa gatatu hashize. Philippe Mpayimana yavukiye mu cyahoze ari komini Shiri, prefegitura ya Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Afite imyaka 46 y'amavuko, afite umugore n'abana bane. Yize itangazamakuru n'iby'indimi n'ubuvanganzo. Yabaye umunyamakuru kuva mu 1990. Ari mu banyamakuru ba mbere na mbere batangije televiziyo ya Leta y'u Rwanda, TVR, yahuguriwe mu bya televiziyo muri RTBF, Radio Television Belge Francophone. Yakoze muri radio agatashya y'ishyirahamwe Reporters Sans Frontières. Yize muri École Supérieure de Journalisme de Paris, mu Fransa, muri Université de Yaoundé 1, muri Cameroun, no muri Université de Cergy Pontoise mu France. Philippe Mpayimana yanditse ibitabo bine, Réfugié rwandais, Entre marteau et enclume mu 2004. Mu magambo make ni igitabo kivuga ubuzima bwe n'ubuzima bw'izindi mpunzi z'abanyarwanda mu ntambara yo mu cyahoze ari Zaïre. Mu 2006, Philippe Mpayimana yasohoye igitabo cyitwa La rue de la vie, gikubiyemo imivugo nyarwanda mu Gifaransa. Mu 2005 yatangaje igitabo Rwanda Regard d'avenir. Naho mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize, Philippe Mpayimana yatangaje igitabo cyanditse mu Gifaransa no mu Kinyarwanda cyitwa Rwanda 2017, indi ntambwe ya demokarasi n'iterambere, umusanzu wa politiki. Philippe Mpayimana abaye uwa kane utangaje ko afite umugambi wo kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Abandi batatu ni Paul Kagame w'ishyaka FPR Inkotanyi, Frank Habineza w'ishyaka Riharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije, Padiri Nahimana Thomas umukuru w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda ukiri mu mahanga. Mpayimana we nta shyaka agira, arateganya kwiyamamaza ku giti cye. Mpayimana rero afite iyihe migambi ya politiki? Nibyo agiye kutuganiriraho. Philippe, bambwiye yuko telefone yacitse, mureke bongere bamudushakire mu kanya.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi, cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia, hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda, binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda, RPEP.
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Philippe Mpayimana, kandida mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ateganijwe mu kwa munani, telefone zakunze. Philippe we, urahura komeye.
Muraho cyane Thomas Kamirindi.
Yego, tugushimiye kandi iki kiganiro uduhaye kugira ngo wigande n'abantu baba abanyarwanda baba n'abarundi cyane cyane bakunda iki kiganiro muri sanga. Maze rero mu magambo makeya, telefone yawe ariko yari yacitse, sinzi nimba wari wabikurikiye. Navuze mu magambo make y'umwirondoro wawe. Mu bikorwa byawe mvugamo iki gitabo cyitwa Rwanda 2017, indi migambi, indi ntambwe ya demokrasi n'iterambere, umusanzu wa politiki, yanditse mu Kinyarwanda n'Igifaransa. Iki gitabo kirasa naho ari iyi, mbese programu yawe ya politiki?
Iki gitabo nacyanditse nifuza kugitura abakora politiki, nari ntarateganya kuba natanga kandidatire. Kigezeho nsanga ko kuvuga umuntu ashobora no gukoresha n'ibikorwa nawe akerekana icyo yifuzaga ko abandi basoma. Mu by'ukuri nacyanditse abanyapolitike, ni ukuvuga ko ubu ngubu nange kirandeba noneho.
Mu magambo make rero, urateganya kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu, noneho icyemezo waragifashe, mbese icyo cyemezo mbari ko navuga cyakujemo ryari, wagifashe ryari?
Nabanza gukosora ko kuba umukandida bizatangazwa mu kwezi kwa gatandatu. Ubu navuga ko nifuza kuba umukandida, byumvikane gutyo, kubera ko hari igihe kizagera komisiyo ya leta ishinzwe amatora igatangaza abakandida bemewe. Ndakeka ko icyo gihe ariho bazavuga ko umuntu ni umukandida. Kuri iki gihe navuga ko icyo nerekanye ari igitekerezo n'ubushake bwo kuba umukandida. Igitekerezo rero kikaba nyine cyaranjemo mu mpera z'umwaka w'2015, aho gutekereza cyane ku hazaza h'u Rwanda hari hageze, ndetse banibaza niba umukuru w'igihugu azongera kongera kwiyamamaza, banibaza impamvu. Ndetse ni muri aho ngaho natekereje, ndavuga nti hari ibibazo byinshi koko bikeneye gusubizwa. Noneho gahoro gahoro njye ndasanga ko mfite uruhare rukomeye cyane mu gushaka ibisubizo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, umutumirwa ni Philippe Mpayimana, ufite rero igitekerezo cyo kuziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, amatora azaba mu kwa munani gutaha. Kuri telefone dufite Ile-de-France. Ile-de-France,
mwiriwe?
Akabazo kawe?
Ndamubaza akabazo rwose, munyihangane kumubaza, ni duke ntabwo ari twinshi cyane.
Uyubaze kamwe, kubera ko abantu ari benshi dusaranganya umwanya.
Wakihanganya ukama nka dutatu se twonyine. Ndatubaza mu magambo avunaguye.
Nguhaye dutatu, n'undi nawe yaza gusaba dutatu ugasanga.
Okay.
Vuga kamwe wumva kagukora ku mutima.
Nubaze mu magambo make, nawe numva ari kumbyenzura, ndeka nubaze. Ndashaka kumubaza ka mbere, arabona rwose ishaka FPR rimaze imyaka irenga 20 rikorera igihugu, kandi we nta n'amezi 5 aramara mu gihugu. Buriya arumva ko kazahangana n'umukandida ryatanga mutsinda aka kabiri. Amatora amwe n'amwe yagiye aba, abayitabiriye muri opozisiyo bakagenda bitotomba ko bibwa amajwi. Kuba afite ubushobozi bwo gushyira indorerezi mu maperefegitere y'igihugu kugira ngo azabashe gukurikirana uko ayo matora yagenze. Wenda ka gatatu namubaza ko abona bamubanjirije ba Maitre na Ganda Brinari na nyakubahwa Madame Ingabire Victoire, ko ibyo baje bavuga bakanafungwa, we yaba yaramenye ibyo bazize ngo abigendere kure? Ubundi ababona ate, cyangwa se banabasura? Mbese atubwire we uko ababoni yaza kuba ari bo uko yari kubigenza kugira ngo akore politike ye mu mahoro adafunzwe. Murakoze.
Urakoze Ildo Fonswe. Philippe, wamwumvise rero?
Nabyumvise ibibazo, sinzi niba abantu ashobora kuba abariza abantu benshi cyane ku buryo mwakoze namwe kuba mwamwihanganiye agatanga ibibazo bitatu. Ndamushimiye cyane, ni ibibazo bikomeye ariko bidakomeye cyane. Namubwira yuko ku bwanjye ku kibazo cya mbere ni uko yabajije nyine avuga ati ese arabona nzahangana n'umukandida uzatangwa n'ishyaka rimaze imyaka 20 kuyobora rwose kwiyamamaza mfite icyizere cyo kwiyamamaza ntafite ubwoba bw'uko iryo shyaka rikomeye cyane rizantsinda ahubwo mfite icyizere n'ibyishimo byo guhigana n'ishyaka nyine rifite ibigwi bityo mfite ibintu bishyashya nerekana kandi nanatangaje nitangiye gutangaza ko nzashingira ku bitaragerwaho ibyagezweho ntabwo bishidikanywa birashimwa ariko ikindi cya kabiri nzashimiraho ni uko ibyinshi byashimwe ari ibyarangiye byarangiye noneho rero ninde muri twe twese uzi ibiri imbere rero twese abakandida harimo n'uzatangwa n'ishyaka FPR tuzabishyira ku mugaragaro noneho abanyarwanda nimwe muzaca urubanza muhereye kuri ibyo tuzatangaza
yego
ikibazo cya kabiri
ateze ufite indorerezi ufite abantu b'indorerezi bazagufasha mu duce twose tw'igihugu kw'abandi bakubanjirije bitotombye ngo bibwe amajwi
navuga ko ibihe bihibindi ibyabaye ntabwo niba hari aho byakemanzwe ntibikwiye kubaho iki ni ikibazo kiranga amatora aba mu isi hose ariko buri mukandida wemewe leta imwemerera ndetse n'amahanga abitangamo uruhare kugira ngo amatora agende neza nta muntu n'umwe wakwifuza kwiyamamaza atizeye ko amatora azagenda neza ibyabaye rero bwa mbere ntabwo mbishingiraho nshingiye ku cyizere cy'uko abanyarwanda ubu ngubu bagenda barushaho gushima ubutegetsi bumeze neza ari nabyo bivuga ko nta kuntu bazihanganira ko mu matora habamo kunyereza amajwi oya agiye mfite icyizere
yego icya gatatu yego ati Bantaganda Ingabire ese urabagenderera ese ubabona ute ese ibyo bazize bajya muri gereza wowe ubyirinda gute
yewe abanyapolitike bagiye batanga ibibazo hanyuma bakagira ibibazo byo kutumvikana bagiye bakatirwa n'inkiko zigashingira ku birego bari babonye binyuranye n'itegeko ry'u Rwanda ni ukuvuga ko iyo ubucamanza bukora akazi neza nta kintu umunyapolitiki agomba kubuvugaho icyo cyonyine nzasaba ni uko ubucamanza ukora akazi neza hanyuma niba abo rero bagwiririwe no kutashobora gutanga umushinga mu nzira z'amategeko niba bashobora kuburana cyangwa se niba bashobora gusaba imbabazi cyangwa bakisobanura ahangaha ngewe icyo navuga ni uko babaye babishoboye kuri iyi manda ngo bacize urubanza hanyuma kuri manda yo gutaha nifitemo uruhare na saba ko abafundiye ibitekerezo bya politiki basesengura niba bitajyanye no kuba bari batarasobanukirwa n'ibihe tugezemo kuko u Rwanda ruvuye kure cyane ibintu byinshi bigenda buri gihe birushaho gusobanuka nanjye iyo haba muri icyo gihe cyabo wenda nashoboraga kwibeshya kuri bimwe na bimwe ariko ni byiza ko buri gihe tugenda turushaho gusobanukirwa n'ibyo dukora n'ibyo twifuza
ujya ubasura
ntabwo ndabasura kubera yuko gahunda zo gusura abafungiye mu kubera ibya politiki bifite ababishinzwe abari mu mashyaka yabo cyangwa se ibigo nka za Croix Rouge ariko icyo cyonyine nabohereza ubutumwa abanyarwanda bose ni uko guha uburenganzira bw'abantu batanga ibitekerezo buzarushaho gushinga imizi mu bihe biri imbere, bityo nabo bakaba bashobora kuzagabanirizwa ibihano cyangwa se bagafungurwa. Birumvikana bemeye yuko hari ibintu bimwe na bimwe batasobanuye neza.
Philippe Mpayimana, hari dufatiye aho ngaho ku byo umaze kuvuga, hari umuntu witwa Nganinka Lisa yatwandikiye kuri Facebook aravuga ati Philippe Mpayimana ari guta umwanya we, azoca yagirizwa ingengabitekerezo ya genocide nk'aba Victoire n'abandi. Biragaragara ko uyu nguyu Nganinka Lisa ashobora kuba ari umurundikazi kubera ko yabyanditse mu Kirundi. Aha ngaho uravugaho iki?
Nk'uko mumaze gusubiza icyo kibazo gishize, hari imirongo ya politike abantu bamwe na bamwe, nta n'ubwo yo mu gihugu cyacu bitaba mu bihugu byinshi, itagenda mu nzira ya demokarasi. Umuntu agashinga umurongo wa politike ntiyerekane umushinga wo kuzamura abaturage, ahubwo bikagaragara ko hashobora kuba hari abantu bamwe na bamwe ashingiyeho bashobora kuzahangana n'abandi, aho guhanganisha ibitekerezo, aho guhanganisha imishinga. Aha sinshaka kunenga ibyabo bandi bagize bibazo mwavugaga, ahubwo ndashaka kuvuga ko mu minsi iri imbere demokarasi izarangwa no kutagira ubwoba igihe cyose uzi neza ko icyo ugambiriye kiri mu mategeko kandi kiri mu nyungu y'Abanyarwanda, y'abanyagihugu bose. Ni ukuvuga udashaka kubacamo uduce.
Ubu we ntabwo ufite impungenge z'uko wazira ibitekerezo byawe cyangwa se bagashaka impamvu, ariko ubu ngubu ni ndi kugerageza kwisobanurira ibyo Nganinka yanditse. We ntabwo ufite impungenge y'uko bashobora kugushakira ibyaha nk'ibi ngibi bavuga ati ingengabitekerezo hanyuma ugafungwa? Ntabwo ufite impungenge?
Ntabwo umuntu agomba kugira impungenge igihe ari mu gihugu cye agahanwa n'igihugu cye cyangwa akaburanishwa n'igihugu cye, kubera yuko ibintu bigira umurongo. Ni ukuvuga igihugu kiyamamazamo ni igihugu cyacu, inzego z'umutekano ni Abanyarwanda bagenzi bacu, abacamanza ni abacamanza bagenzi bacu, iyabo twabanye nabo tukaba tuziranye, tuba tuziranye ku bintu byose. Nanjye rero kuva natangira kugenda mu Rwanda imyaka itanu irashize, nagiye mbona serivisi zikora neza, nkagenderana nazo, nkatanga ikibazo, nkabona igisubizo. Simbona ukuntu ejo ariho bazahita batangira guhimba ibyo ntibishoboka. Ndakeka ko niba bikora bazaba ari abafite umutima mubi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro cyanyu Murisanga. Turaganira na Mpayimana Philippe ufite umugambi wo kuziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, amatora azaba mu kwezi kwa munani gutaha, akaziyamamaza ari kandida independant libre, umbese umukandida wigenga. Kuri telefone dufite Pascal. Pascal,
karame karame mugenzi,
ikibazo cyawe?
Bo ngewe nabanza gukosoraho gato ku magambo mwavugaga.
Eh,
kuri umuvandimwe w'umurundi wanditse kuri Facebook, nibuka neza amazina ye, nabanza kumukosoraho gato. Nge ndi Kigali mu Rwanda kwanza.
Eh,
we yaravuze ngo bazoca bamuhimbira ibyaha by'ingengabitekerezo n'iki? Nagira mubwire ko mu Rwanda ibyo bintu ntabihaba rwose. Sindi umunyepolitiki ariko
Pascal, Pascal we, Pascal, tanga akabazo kawe. Ntabwo ari impaka ntabwo ari impaka turimo tujya zo guhanahana ibitekerezo. Yego, n'ibitekerezo ni ngombwa, ariko ubu ngubu umuntu ufite ijambo ni Mpayimana, mwebwe mukaganira nawe.
Ambo, nanjye nsanere gutandukira.
Yego, urakoze.
Noneho nibarizaga Mpayimana ibibazo bibiri.
Yego.
Icya mbere se Mpayimana ko ari umuntu utazwi cyane muri uru Rwanda, akaba nta hantu tumuzi, wenda yayoboye n'umurenge cyangwa akarere. Noneho namubaza inkingi enye abona perezida dufite ubu ngubu yaba atarakozeho neza, nawe akazaza zishingiyeho ku buryo azabasha gukomveka Abanyarwanda, tukaba twamujya inyuma tuvuga duti iki kintu cyari cyarananiranye noneho kiraje.
Yego.
Ese afite icyizere kingana iki arebye ibintu Paul Kagame yakoze muri iyi myaka ishize kuva yafata ubutegetsi cyatuma abanyarwanda twareka Paul Kagame wacu na warabizi yabonye wende ku mateleviziyo buryo twahuruye tujya kuvuga duti itegeko nshinga barihindura ingingo yaryo y'ijana na rimwe twongere twitorere Paul Kagame yabonye ku mateleviziyo ukuntu byari bishyushye abaturage bava mu ntara zose bandika impapuro afite icyizere cy'icyahindura ibitekerezo bya bari abantu banganaga kuriya nubwo yaba byumva ukundi noneho akaba gatatu gato cyane mu mbabarire atubwire ese afite bije ingana iki izamufasha muri ibi bikorwa by'amatora izahigika iya FPR murakoze
bije ni amafaranga
amafaranga
urakoze Pascal we reka hita gusubiza rwose
yego yego
Philippe we wamwumvise rero
yego kumushimire n'igitekerezo yaratangiye atanga asobanura ko Kigali mu Rwanda abantu bakora neza nta uhindira abandi ni byiza ndakeka ko nange biri mu bimpa mu byampaye imbaraga naho ku kibazo cyo kuvuga ngo mbese ko ntazwi icyo nifuza yuko abanyarwanda bamenyera ni icyo kiri mu bishyashya nyine nifuza ko abanyarwanda bamenya ko ndakeka ko nawe ushobora kuba ufite abana batoya bari mu ishuri bariho biga batera imbere bataramenywa bataragera n'i Kigali nifuza ko niba ari abanyarwanda kandi nifuza gutanga umusanzu wo kubaka u Rwanda ababwira ko kuba batazwi i Kigali bavuga ko igihe nikigera bazatanga kandidatire icyo gihe abanyarwanda bazabumva babamenye ubwo rero urumva ko icyo kibazo ndakeye ko ngusubize neza kuba umuntu atazwi ntacyo bivuze icy'ingenzi ni ukumenywa n'ubutegetsi ubutegetsi bukaba bwaraguhaye ibyangombwa by'ukuri umunyarwanda kandi ukaba ufite aho ubarizwa mu Rwanda ababyeyi inshuti n'abavandimwe ahandi hasigaye ukomereza aho ngaho naho kubyerekeye mu mbabarire hano i Kigali imvura ihiragwa hari
iyo ni inkuba iyo ni inkuba yari kubize
banza ari abantu bariho banura ibintu ubwo rero na kuko kubyerekeye bije oya ikibazo cya kabiri kubyerekeye
Philippe we
mwatoye itegeko mugahindura mwemeza yuko umukuru w'igihugu uriho yongera kwiyamamaza ni byiza ntabwo ariko mwamubujije kwiyamamaza ni kuvuga yuko amatora azaba nk'uko byari biteganyijwe mwamuhaye icyizere kubera ko nyine yakoze ibikorwa byiza cyane ariko iki gihe tuziyamamaza noneho ku bikorwa by'indi myaka iri imbere ni byiza ko abanyarwanda babisobanukirwa ko mu myaka iri imbere tuzashinga ibindi bikorwa bishyashya njyewe rero nkaba nyine hari ibyo nzongeraho abanyarwanda mwese nkabasobanurira ko hari agashya hari amajyambere hari cyane cyane gusigasira ibyo bigezweho kuko Bwana Pascal uzasobanuza abantu bose uzasanga ko kubaka inzu ari kimwe no kuyirinda kugira ngo ikomeze idasenyuka ari ikindi njye rero ndi muri uwo mugambi wo kugira ngo ibyubatswe bitazigera bisenyuka kubera yuko uwubatse twamushimye ni ngombwa ko dushaka n'abarinzi hanyuma cya gatatu wabajije uti mbese tutihe bije yanjye n'abanyarwanda nimbona abanyarwanda benshi banyumva nta mpungenge nzagira murakoze
yari yabajije nanone atese ati nk'inkingi enye waduha ubwo ndibwira ko ari nk'ingero enye wamuha z'ibintu Kagame atagezeho wewe washingiraho
ingingo enye ambajije kampaje imvuge ku murongo ariko ibyo atarageraho ni byinshi kuko nyine nk'ubwo twavugaga abo bantu bagifungwa kubera ko batarasobanukirwa n'icyo ari cyo demokarasi ku miryamyanda itaha bizarushaho gusobanuka kuko nzasaba ko amashyaka aba menshi kandi abantu bakajya impaka abantu bagasobanukirwa n'ibyo bashaka kuvuga ntihagire umuntu n'umwe ukumirwa sinzi ko abantu bakumiriwe ahubwo bifuje ko bitarasobanukirwa nk'abo bantu bakigira ubwoba ngo ikindi muntu yamamaze urumva ko bagomba gushyira ubwoba. Icyo ni ingingo cyane ya mbere ya demokarasi. Hari ibindi nanone nzatuma bimwe mu buyobozi uko busanzwe bukora noroshya kugira ngo n'abaturage bagire uruhare mu miyoborere. Hanyuma hari n'ibindi nko kuba hari abakozi abanyarwanda batangiye gucika intege ntibakore neza ngo bakore cyane. Igihugu kiratera imbere ariko kigasanga ikiriho kiratezwa imbere n'abake bashora imari zikomeye cyane, abafite uturimo tworoheje bakaba batangiye gucika intege. Nubwo ko bisaba amaraso mashyashya kongera ngo duvugurure inzego z'umurimo n'ibindi ngo n'abatumira gukomeza gukirana ibiganiro nyine ngira muri iyi minsi yo gutegura iyo kandidatire.
Ijwi ry'Amerika, ikiganiro muri Isanga. Turaganira n'umunyapolitike Mpayimana Philippe ufite rero umugambi wo kuziyamamaza ku giti cye nta shyaka arimo mu matora ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu kwa munani. Kuri telefone dufite Blaise. Blaise?
Wiriwe.
Wiriwe neza. Akabazo kawe?
Usurizo mutumirwa mwatumiye muri studio.
Yego, arakumva.
Ndagira ngo mumbarize Mpayimana.
Mwibarize arakumva.
Mumbarize ni igiki yaba anenga ku butegetsi buriho mu Rwanda? Ni igiki yaba ashima ubutegetsi bwo mu Rwanda? Icyo yanenga yakosora ni ikihe? Ikindi kintu namubaza, ese ni kubera iki yahisemo umwanya wa perezidansi wa Repubulika ko ku mwanya w'abadepite atigeze ngo aze ngo yiyamamaze? Umwanya wa perezidansi ni wo wabonye ko yaba harimo ikibazo. Ikindi kintu namubaza, aramutse ageze ku rwibutso ku Gisozi, ni igiki yakwandika muri kiriya gitabo cy'abantu bashyitsi bandikamo iyo amahano yabaye mu Rwanda? Urakoze.
Yee, urakoze nawe Blaise we. Philippe we, ngibyo rero bya Blaise.
Yee, urakoze Blaise. Ndagira ngo nkubwire ko icya mbere nshima ubutegetsi buriho ni uko manda zateganyijwe zirangiye igihugu gitekanye. Ibyo bikaba ari ibintu byiza bigomba gushimwa, kuko nyine ubutegetsi buriho ni igihe abaturage batiza umuyobozi kugira ngo abungabunge umutekano, ashakire amajyambere iki gihugu. Igihe kirangiye mu mutuzo n'umutekano, aba agomba kubishimirwa neza. Hanyuma rero ikindi cya kabiri gifite Abanyarwanda ni uko igihe cyo guhindura manda, igihe cyo kwiyamamaza, ntibivuga gusa ko umuntu anenze ubutegetsi bw'igihugu. Biba byarateganyijwe n'itegeko, biba bisabwa. Ni nk'uko wabyaranye n'umudamu wawe ndetse ushobora kugufata abana ukabyara umwana wa mbere mukagira gutya mukongera mugafata icyemezo cyo kubyara uwa kabiri mukagira gutya mukongera mukabyara umwana wa gatatu. Niko igihugu kibayeho, ntabwo ari ukuvuga gusa ko ari ukurwanya ubutegetsi, ariko niba umuntu yiyemeje gutanga kandidatire ntiyitange mu ishyaka rya FPR kuko irimo, ubwo nuvuga ko hari ikindi gishyashya mfite nshaka kongeraho gishobora kuba kizikikanya kinyuranya cyangwa se wenda kinarwanya. Ariko njye ntabwo nkunda gukoresha ijambo kurwanya, kuko ni amagambo mashya abantu bahinduye muri iki gihe yo kurwanya ubutegetsi bagakora demokarasi isenya. Njyewe ndashaka demokarasi yuzuye, demokarasi yubaka. Ni ukuvuga ko iki gitekerezo bitavuga bumwe, bitandukanye n'ibindi biriho, ariko simbarwanya. Niyo mpamvu ntanze kandidatire mu gihe cyateganyijwe n'itegeko ry'amatora. Sinzi niba nashyize neza.
Yego, yabajije icyo unenga, icyo ushima n'icyo unenga. Umenye urangije kuvuga icyo ushima, none icyo unenga?
Icyo nenga rero ni wavuze uti mwatoye umukuru w'igihugu kugira ngo akomeze. Ntabwo nifuza ko abanyarwanda twahora tudashakisha ahubwo amaraso mashyashya kugira ngo dushime abakoze neza. Niba ari ikintu cyo kunenga, nta kinenga kiramutse kibaye akamenyero. Ni ukuvuga ko ikindi rero nanone ntabwo ari ukunenga ahubwo nuko kitakozwe takozwe harimo kutahikera abantu benshi bakiri mu buhungiro abantu bagikora za politiki hanze bigaragaza ko bafite ibitekerezo bitarumvikana byakora uko bishoboye kose ntihongere kubaho urwitwazo rwo kumva ko ngo hari abantu bakora za politiki bari hanze. Ibindi ni kuba nyine nari nabivuze mu bo nashubije imbere ko ngomba guha ingufu abakora hakaba hari hatangiye kuza ikintu cyo kumva ko abantu bajya mu mashuri abana bakiga batizeye ko bazabona akazi. Icyo cyose icyo rwose nzagishingiraho kugira ngo havugururwe uburere bw'ishingiro byo kuba abantu bagira icyizere mu gihugu.
Kuki wahisemo umwanya w'umukuru w'igihugu? Nibyo yabajije nanone Blaise ati kuki wahisemo umwanya w'umukuru w'igihugu, kuki utiyamamarije tuvuge nk'ubudepite?
Musobanurire ni byiza cyane, musobanurire ko Repubulika ukuntu ikoze inzego zinyuranye, hari inzego zose zaba nyine zishinga itegeko, hakaba n'inzego z'ubuyobozi, hakaba n'inzego z'ubucamanza. Mu rwego rero rw'ubuyobozi mu Rwanda, urwego rwiyamamarizwaho ni umwanya wa Perezida wa Repubulika, yamara gutorwa agashyiraho guverinoma. Izindi nzego z'abadepite nazo inzego, ni ukuvuga ko ntabwo bivuze yuko umuntu agera ku mwanya wa Perezida wa Repubulika yaraciye mu zindi nzego zose, ahubwo ni amahitamo bitewe na gahunda n'ikigamijwe. Ndiwe nahisemo kwiyamamaza mu mwanya w'ubuyobozi, igihe n'ikigera cyo kwiyamamaza mu mwanya wo gushyiraho amategeko by'abadepite, ibyo bizaba ari bireba by'icyo gihe bireba n'abantu b'icyo gihe. Urakoze.
Hanyuma rero ati ugeze uwo ni Blaise nanone ati ugeze ku rwibutso rw'abazize jenoside hariya ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, wakwandika iki mu gitabo cy'abahasura?
Ni byiza, ni ikibazo gikomeye cyane rwose kandi kinoroshye. Icyo nakwandikaho ni uko nifuza ko kwibuka byahoraho ubugiraherezo, kubera yuko ntabwo uriya ari umurage w'u Rwanda gusa, ni umurage w'isi yose.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Sanga. Turaganira na Philippe Mpayimana, umwe rero mu Banyarwanda bafite umugambi wo kuziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwa munani. Kuri telefone dufite Turatsinze. Turatsinze we?
Oui, ndabumva.
Akabazo kawe?
Njye mfite ikibazo kuri uwo mukandida.
Yavuze ko atari abakandida bifite mu gitekerezo, ariko komeza.
Navuga nti mfite ikibazo kuri uwo mukandida.
Yego.
Ese ko wendi nta mu Rwanda tuzi ko habaho za kampeyini zijyanye no kwiyamamaza, ese we yaba ari kubitegura gute ku buryo yaba afite icyizere cy'uko azabona amajwi ahagije yo gutuma aba umukuru w'igihugu? Murakoze.
Urakoze nawe Turatsinze we. Philippe, wamwumvise rero?
Nacyumvise ikibazo. Kampanye zifite uko ziteguwe. Hari kampanye ku giti cyanjye nazitangiye umunsi ntanga igitekerezo itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere. Nzakomeza rero kuganira n'Abanyarwanda, cyane cyane mbifashijwemo n'abanyamakuru, n'abo duhura mu nzira, n'abo tubana, haba i Kigali, haba no mu turere no mu ntara. Nta telefone yanjye n'urubuga ntagiraho ibitekerezo kuri mudasobwa rwitwa indintambwe.com. N'abashaka guca kuri Facebook, abo bose tuzakomeza tuganire. Naho ubu ku byerekeye kampanye ishyirwaho na Leta, bizaba mu kwezi mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu niho bizatangira, tumaze kwemezwa ku mugaragaro.
Ariko rero nimba nibuka neza Philippe, ako nanjye nakabazo nibariza mu itegeko rigenga itora mu Rwanda, ndumva rivuga yuko umuntu wiyamamaza ku giti cye agomba, mu byo asabwa hagomba kuba harimo urutonde rw'abantu, ntabwo nzi umubare, ariko na magana niba tara magana n'ibihumbi bamushyigikiye bamuhaye umukono wabo bamusinyiye byo urabitegura gute
muri uku kwimenyekanisha nyine natangiye kumenyesha ababishaka kuba bampa umusanzu wo kunshyigikira kuba babingezaho nta kibazo nibyo kuko biri mu bisabwa ariko ibyo byose nyine ngomba kubigeraho mbere yo kuri iriya tariki ninshobora kuba igitekerezo cyanjye cyumvikanye birumvikana ko nzaba nabonye n'abanshyigikira bityo kandidatire ikazemezwa
ijwi rya amerika kuri telefone dufite na Sylvestre Sylvestre Sylvestre
ndakumva
ikibazo cyawe
ikibazo cyanje mbanje gushimira leta y'u Rwanda ko yamwakiriye akabaje ibyo anakarura batanze muri demokarasi mbanje gushimira leta y'u Rwanda ko bamwakiriye Kagame akamwakira kugira ngo ahiganwe n'abahiganwe ari benshi kugira ngo abanyarwanda bitorere uwo bashaka muri demokarasi ko nibibereye yuko umuntu umwe ari we kwitoza akora akarorero yerekanye muri demokarasi twabishimye rwose n'abandi bashaka guhiganwa nawe nabaha uburenganzira bahiganwe baba bavuga nabi baba bavuga neza kuko muri demokarasi umuntu wese avuga uko ashaka urabonye muri amerika ko bamutuka ujya mu perezida agiye ku butegetsi ariko mugabo ntabwo byamutera ishyapu
yego
wowe yarazi icyo ariko arakora none rero turashimiye perezida w'u Rwanda yakiriye yaje ngo bahiganwe
gusha ku ngingo se Sylvestre we gusha ku ngingo jya ku ngingo ye jya ku ngingo ku kabazo kawe urakoze ku gitekerezo cyawe noneho bazana akabazo kawe
tukanje badize uyo aguyaje kuguhiganwa na perezida Kagame nawe urumva ni umushyitsi urumva simenya yuko nyereka abanyarwanda bashobora kumumenya neza kuko atahora ba mu Rwanda none Kagame nawe hari n'ibyo yakoreye u Rwanda sinzi yuko azogira tumbura nawe akahaca niho kabazo kanje
Philippe wamusubiza ngo icyo ubwo
oya ntabwo ndi umushyitsi ibyo umushyitsi ndumva biranga abanyamahanga ndi umunyarwanda navukiye mu Rwanda reka ngusubize mu Kirundi ndi umunyarwanda navukiye mu Rwanda narahakuriye ntabwo ndi umushyitsi rwose ahubwo niba ako kantu k'ubushyitsi uretse ko nabyo ntacyo bitwaye ndagerageza nyine kugira ngo kagende kagabanura uburemere kubera yuko mbana nabo kandi nabereke yuko nifuza kugumana nabo igihe kirekire
ye ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ariko rero Philippe abantu batwandikiye kuri Facebook n'aba ngaba bagiye bafata amagambo babaza utubazo ikintu kigaruka cyane ni icyizere ukuntu uzubaka icyizere mu banyarwanda wakongera ugasobanura uko wumva uzakora kugira ngo abanyarwanda bakwizere baguha amajwi radiyo ijwi rya amerika yego komeza
murakoze umugambi uhamye wo kwerekana ibizagerwaho icya mbere ni uko ibyagenze neza nzabisigasira bityo n'umukuru w'igihugu uriho bashimye ndafatamo byinshi mu byo bashima kugira ngo nanjye mbisingireho nongereho ariko nyine umwihariko wo kugira ngo ibyagendaga ibyashoboraga gucika intege bidacika intege rwose ikintu cyitwa umurimo cyane cyane nk'ikintu cy'ubuhinzi n'ubworozi abantu bari batangiye gusa n'abatesha agaciro nzakora ku buryo gihinduka umurimo umuntu yumve ko ari umurimo nk'uko umuntu ajya ku kazi bakamwita bos n'umuntu uri mu murima we yumva ari bos nzashyiraho imirimo abiga mu mashuri bagomba gufasha abaturage kugenga neza umurimo wabo kugira ngo badahomba batagwa mu gihombo rwose hari n'ibindi bishyashya nko gufasha abakozi baka abashaka kazi bakakabona kuko kugeza mu gihugu ntabwo abantu bazi ukuntu umuntu yashaka kazi ikorwa mu nzira z'ikimenyane gusa umuntu akaba afite uwamwigishije cyangwa se undi muntu umuzi akamurangira numva ko abantu badafite ababazi badafite abantu barahagwa numva ko nzashyiraho ikigo gikomeye cyane cyo gufasha abantu gukora kandi nanone umuntu azamara nta umuntu azamara amezi atandatu atarabona akazi icyo gihe ibyo ari byose buri muntu azagomba kugira ikimutunga uzi ko hari abantu babaho bakabaho batanazi n'ibara ry'ifaranga aho nzateganya ku buryo abakire n'abakene habaho uburyo bwo gusaranganya imitungo kuko burya iyo umukene afite amafaranga make yo kujya guhahisha nibwo na wa mukire wa muntu ufite kampani n'ibicuruzwa byinshi abona abakiriya urumva ko hari ikintu rero leta zimwe na zimwe zikoresha imiyoborere ishingiye ku bintu byitwa muri iki gihe kuko nabita mu Kinyarwanda ariko ni ugushyira imbere abayobora amafaranga manini bakibagirwa ko abakozi bakora n'abakiriya babo nabo bafite uruhare mu miterere mu mizamukire y'imari no gucunga imari zabo ni aho ngaho nzashyiramo ikintu gishyashya abantu batangare babone ko burya ari ikindi kintu gishyashya batari barabonye.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite na Habimana. Habimana we,
babwa
akabazo kawe.
Ego cyane ikibazo nagire mbaze uyu mutumire yavuze yuko agomba kutoza kwitoza mu gihugu cy'u Rwanda. Abasanzwe dusanzwe twumva dukunze kumva yuko igihugu cy'u Rwanda nk'umu perezida hari Paul Kagame yoba yaragiteje imbere ku rugero numva rushimishije. Aca ndamubaza ati mbega hamwe ko bavuga yuko cyoba cyarateye imbere wewe yoba bibona hamwe ikintu gishyashya we yoba azanye azohindura ku ibyo uwo mukuru w'igihugu yoba atwara u Rwanda yozokora kurusha cyozoshimisha abanyarwanda gusumbya warahari cyoba ikihe. Ikibazo kandi nagomba kuca ndamubaza ni iki yavuga yuko azotanga akazi mu kiringo cy'amezi atandatu tukaba dusanzwe tuzi yuko nk'abanyarwanda bamara amashuri usanga ari benshi mugabo ku bwinshi rero ukaca usanga ubuzi ntibukunze kuboneka mbega azokoresha ubuhe buryo ku buryo abantu bazomara amashuri bose bashobora kuzoronka akazi ubwo ntiyoba aho hantu ariko arahendera ku buryo yozosanga akoresha yoba agiye nko gukoresha ubunyo icyo nicyo nashaka ndamubaza ikindi kiracyanagwa
niko Habima hiniraho ngaho ukagira imana n'abandi barategereje urakoze
cyane murakoze
ye Philip Habimana ro wamwumvise
nakumvise Habimana
yego
ikibazo cyo kuvuga ngo ndetse ni hehe igihugu kitateye imbere niyemeza kujya bariho nshingira ni muri urwo rwego nyine rw'uko abantu bagenda baba benshi bashaka akazi burya iyo abantu bashaka akazi babaye benshi abashomeri bakaba benshi birushaho guhungabanya umutekano w'igihugu. Ndahita rero nsubiza ikibazo gikurikiraho ni uko nyine nzashyiraho ingamba nyinshi zo guhanga imirimo ni ukuvuga ko kugeza ubukungu bw'u Rwanda bushingiye ahanini ku mirimo y'ubukerarugendo no ku mirimo y'ikoranabuhanga ni ukuvuga yuko hari iyindi mirimo itatejwe imbere cyane kugeza ubungubu iyo mirimo rero niyo nzashingiraho ntashize inyuma yo twari tumaze kugeraho noneho tugahimba indi mirimo myinshi cyane yo kubaka igihugu imirimo yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi n'imirimo nyine yo gufasha abaturage kubona kugera ku mirimo bifuza niba ko n'imirimo nibasobanura ukuntu umushinga uteye abantu barenga miliyoni muri icyo gihe cya manda bazabona akazi ntabwo hazabamo rwose kwigeza abantu bitangaza kuko igihe cyo gusobanura umushinga nikigera nzabasobanurira nkoresheje imibare kandi mbereka uko imirimo izakorwa nicyo burya kibereyeho politike nyine kwereka igisubizo ku kibazo kiba gihari. Ikibazo gihari rero kuri uyu munsi ni uko ubushomeri ari bwinshi cyane hanyuma imirimo ikaba igenda iba mike. Abashinzwe gusobanurira abaturage bakaba bari batangiye kuzana imvugo ziri mu zampaye impamvu yo gutanga kandidatire yo kubwira abanyeshuri ngo mwige ariko mudategereje kuzashaka akazi, mutegereje kuzihindura imirimo. Nkabajye nifuza ko iyo mvugo yo kumva ko abana bajya ku ishuri bizeye ko bazabona akazi bakazashaka akazi yongere igahabwa intebe, kuko hari abayobozi bashinzwe gushakira akazi abana bacu bazaba bagiye mu ishuri. Ndakeka ko byumvikana ko aho ngaho mpafite umushinga ukomeye.
Ariko se Philippe, we igihugu ntabwo twakwirengagiza yuko kigendera no ku mfashanyo cyane, byo uzabyitwaramo ute uramutse utowe ukayobora u Rwanda? U Rwanda wabigenza gute kugira ngo rudakomeza kugendera ku mfashanyo?
Birumvikana ko ndetse biri mu nshingano z'Abanyarwanda muri gahunda yo kwiha agaciro yatangiye nashyigikiye cyane ikaba imaze imyaka hafi itatu iriho. Ntabwo nzagombye kuyisubiza inyuma. Ni ukuvuga yuko Abanyarwanda tugomba kwiha agaciro, ntidutungwe no gusabiriza gusa. Ni ukuvuga ko mu gihe nyine dushoboye guhangira imirimo abana bacu bari mu mashuri, imishinga tuzajya tugeza ku banyamahanga bashaka kudufasha izaba iri mu rwego rw'ibikorwa twebwe ubwacu twiremeye. Ntabwo bizaba ari kwa kundi kwa kera ko gusaba amafaranga yo guhemba abakozi. Oya, tuzasaba amafaranga n'imfashanyo mu rwego rwo gutunganya imishinga tuzaba twishyiriyeho abakozi bahembwe kubera inyungu ya Leta igihe izaba yarasohoye ibicuruzwa byinshi hanze ikaba yarinjije amadovize menshi, ingengo y'imari ikagenda igabanura imyenda. Ni muri urwo rwego tuzakorana n'amahanga.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda muri Isanga. Umushyitsi ni Mpayimana Philippe, umwe rero mu banyarwanda bateganya kuzapiganwa mu matora ya perezida wa Repubulika mu kwezi kwa munani. Kuri telefone dufite Bimenyimana. Bimenyimana we,
halo,
akabazo kawe?
Mbanje kuramutse mutumira.
Yego, arakumva.
Akabazo kanje kari gatoyi, namubaza umugambi we yafise ku migenderano n'ibindi bihugu, aramutse atsinzwe aramutse arenganye. Narya mbona igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda mengo muri ino minsi ntizifate neza iby'imigenderanire, kandi n'abategetsi bashaka gusimbura cyangwa bashaka guhiga banamengo ntibariko baritwarika iby'imigenderanire n'ibindi bihugu, kuko umunyagihugu muto yari watsinzikara ariwe ahomba, kuko benshi twarakora ubucuruzi na mbere ariko ubu ntibigishoboka. Nakuyakumwa dore umugambi wafite kuri icyo kibazo, aramutse atsinzwe uwo mugenzi wazohiganwa ngaho mu Rwanda nkacanagira nkamubaza ati abona bizomworohera kuko abaperezida muri Afurika baramuka batemera ibyavuye mu matora, ninde batemera gutsindwa, ninde batemera iby'ibiringo yuko bihera. Murakoze.
Urakoze nawe Bimenyima. Philippe we, musubize.
Kubana n'ibihugu mpereye ku bituranyi biri mu biranga umuco w'Abanyarwanda, ni ngombwa gushyigikira ko ibihugu duturanye tutagirana ibyo dupfa, tugirana ubwumvikane, ariko ntabwo tuzigera tujya kwivanga mu miyoborere y'ibihugu duturanye. Twebwe rero icyo tuzakoresha ku buyobozi nzaba mfitemo uruhare ni ugutanga urugero, gutanga urugero. U Rwanda rukaba runifuza ko rwaba intangarugero muri byose, muri demokarasi no mu kwirindira umutekano. Ni ukuvuga uko uretse n'ibihugu biduturanye byonyine, nzabana n'ibihugu by'amahanga byose byifuza nyine kurebera ku Rwanda. Ni ukuvuga yuko politiki y'ububanyi n'amahanga izaba mu rwego rwo gutanga urugero, nubwo kujya izashingira kumikorere kumibereho yacu mu buyobozi bw'igihugu ubwacyo. Ntabwo tuzatabirize amafaranga cyangwa se ngo dusatirize inama mu gihe ibyo twe twifuza kugeraho bitatunogeje.
Hanyuma bizakorohera yego yego tugenda ku cya kabiri.
Icya kabiri cyo kuvuga nyine ngo muri Afurika amatora akunze ubundi Abanyarwanda uko mbikeka kandi ugenizeye u Rwanda nize Abanyarwanda turi inyangamugayo ku buryo nizeye cyane ko ntazibwa amajwi simbyifuza na gato kandi niba hari ahandi biba mu Rwanda ntibikabe ubwo abashobora gutera inkunga baba mu mahanga baba namwe buri wese kugira icyizere ko hazaba nibura yenda bivuga mbere bizavuye mu mateka amatora yo mu Rwanda yagenze mu buryo bwiza.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Eric. Eric we akabazo kawe
ego jenerisi kibazo nshaka kumubaza kwanza ndamuramukije mutumire
yego arakumva
arakura yuko aditoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya imwe mwaka mu Rwanda mbega ko hari abandi banyepolitike bagerageje kuza mu Rwanda haba bakavugana ntibashoboye gushika mu gihugu mbe baba babona politike y'u Rwanda ihagaze gute kumenga Kagame nashaka abantu bashobora guhangana nawe mu kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mbega babona umukujete gutegura amatora uzoborohera ko mbona mu bihugu bimwe abakuru b'ibihugu usanga bifatiye mu minwe ujya mu bihugu utegereje gutegura amatora kenshi akavamo imvuzo ngo yipfe ariteguye ko azemera yuko yatsinzwe cyangwa yazocamera nka babandi baca bavuga ngo oya ngo sinatsinze ngo byagenze gute kandi ibintu byaciye mu matora.
Yee urakoze Rike we
murakoze anyima abinyishu
yego arayiguha rwose reka hita yiguha
Eric komera cyane ndabasuhuje nk'uko namwe mwasuhuje icyo kibazo gisa n'ikigarutse kenshi icyo nifuza ku Rwanda kandi nkanifuriza na Afurika yose ni uko ibintu byo kwiba amajwi yewe mu buzima bwanjye sinigeze niba birumvikana ko uzanyibaza bitazanshimisha ariko ubu noneho igiti cyanjye noneho nkorera igihugu cyose nkakorera abanyarwanda bose bizaba ishema ry'u Rwanda ko nta kwiba amajwi bizarangwa mu Rwanda mu 2017 byakanura uko nshoboye kuko kwiyamamaza kwanjye nabigiriye ishema ry'u Rwanda kugira ngo dutange urugero rwiza.
Ariko rero ati uramutse utsinzwe ku buryo bugaragara wakwemera ko watsinzwe
birumvikana ko ibyo ndumva nzabikinira mu byo bazansaba mbere yo gutangira kampanye ko igihe umuntu atsinzwe agomba kubyemera ko yatsinzwe kandi ntibiba birye bireba byonyine. Icy'ingenzi nabwira abanyumva ni uko ntiyamamarije gutsindwa ntiyamamarije gutsinda kuko mfite gahunda nziza cyane ku Banyarwanda ku buryo nizeye yuko nzatsinda.
Hanyuma Eric yongera abaza ashyiramo utuntu tumwe na tumwe hari wasimbutse uratekereza iki ku batashoboye kugera mu gihugu b'abanyapolitiki akandi ati ko bigaragara ni yari kubyivugira ko bigaragara ko Kagame adashaka bo bahangana mu matora wowe urabibona ute?
Hari ikintu tugomba kumva twese buri wese mbere yo gusubiza ikibazo ajya abanza yishyire mu mwanya w'uwo avuga twishyize mu mwanya wa Paul Kagame uyobora u Rwanda ubu ngubu nakwishyira mu mwanya nkavuga nange igihe nzaba nyobora mu myaka itaha nkumva abantu bashinga amashyaka bashaka kuza nkamenya ko hari umubano bafitanye n'imitwe ya gisirikare imitwe yitoza yo gushaka gukoresha ingufu ntabwo nabemerera ni ukuvuga ko ku bwanjye nirinze kuba nakora politiki nkoresheje n'ingufu kubera yuko itegeko ribuza gukoresha politiki no gukoresha ingufu ndetse no mu gihugu abasirikare bafite imirimo bashinzwe ntabwo ibintu by'amashyaka ya politiki babijyamo ibi bityo rero abantu bamwe na bamwe mu bagiye bashinga amashyaka hanze birengagiza iby'itegeko rya Repubulika y'u Rwanda bisaba. Ndumva nta gushubiza.
Kuri telefone dufite na Arnaud, wiriwe?
Wiriwe Kamirindi.
Akabazo kagufi kubera ko igihe kigiye.
Yego, na bo dinasha kubaza uwo mutumire mbega ko aje kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu akabaje atani ishaka abanywanyi iyo bafise, ubona ko azoshobora kugirirwa amahirwe yo gutwara icyo gihugu cy'u Rwanda, mbega hamwe ho yoramuka ashoboye gushika kure agashobora kuyobora urwo Rwanda. Wewe ga ntazohebagira nk'ibyo tubona mwaba perezida benshi b'abanyafurika bariko baritwara mu gihe mbona bagenda biyongeza ubutegetsi n'ibihugu byinshi nta nihe niho kano mu Rwanda no mu Burundi no muri Uganda hose. Wewe ga ntazohebakora nk'ibyo abandi bariko barakora. Murakoze.
Urakoze nawe, reka hita gusubiza Philippe. We uvuge wanzura kubera ko dushigaje nk'iminota itatu gusa.
Ntabwo nisunze ishyaka rya politike, ariko mfite umugambi wo gushyigikira demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi. Ni ukuvuga yuko umwanya w'umuyobozi umukuru w'igihugu umuntu ashobora kuwukora adafite ishyaka arimo, nkaba ari byo nyine nifuriza abanyarwanda mu minsi iri imbere. Noneho abari mu mashyaka nkazabasaba ahubwo gusura kuvugana bo ubwabo kugira ngo batange abayobozi bajya mu nzego zinyuranye, kandi nzakomeze kugira ngo ubuyobozi bw'igihugu buhe uruhare imirimo ikorwa n'amashyaka anyuranye. Birumvikana rwose, kandi ntugire impungenge, umurimo wo kwiyamamaza umuntu atari mu ishyaka wemewe n'itegeko rya Leta y'u Rwanda, bityo umuntu wakwiyamamaza agatorwa atari mu ishyaka ntabwo byamubuza kuyobora neza igihugu.
Hanyuma ati uramutse utsinze ugatwara igihugu ugategeka igihugu, wowe ntabwo wazakora nk'abantu biyongereza za manda. Yavuze, yatanze ingero, wazumvise, wowe ntabwo wakwiyongeza za manda.
Ibyo rwose kutiyongeza za manda biri mu byo nashyize byatumye mfata iya mbere, kuko ibyakozwe mu Rwanda bisa n'ibifite igisobanuro kigomba kubyumva. Ariyo mpamvu guhera kuri aya matora twimirije imbere, abanyarwanda bagomba kwitegura ko u Rwanda rufite gahunda yo gushyigikira demokarasi isesuye itari y'umukuru abari abakuru bazajya bahora bavuga ngo barashaka kwikubira. Oya, ntabwo ibyo mbiteganya. Ndetse hari ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika byateye imbere mu matangazo ngenda nkora. Nifuza ko u Rwanda nubwo buri gihugu gifite imikorere yacyo kikagira amateka yacyo, ariko ntitwabura gushima nk'ibihugu nka Ghana, ibihugu nka Senegale, ibihugu nka Tanzania, hari n'ibindi bihugu tutiganye, ibihugu by'i Burayi, hari ibihugu byo muri Afurika rwose dushobora mu minsi iri imbere tujya mu ruhando tukabwira urugero ibindi. Icyo icyampaye icyandaza ishimwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Philippe Mpayimana, umwe mu bakandida bateganya mu bantu bateganya kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu matora yo mu kwa munani gutaha, ni uwa kane nyuma y'abandi batatu bamaze kubitangaza. Ni Paul Kagame umwe w'ishyaka FPR Inkotanyi, undi ni Frank Habineza w'ishyaka Riharanira Demokarasi no Kurengera Ibidukikije, Padiri Nahimana Toma umukuru w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda rikiri mu mahanga, Mpayimana we nta shyaka agira arateganya kwiyamamaza ku giti cye. Philippe Mpayimana yabaye umunyamakuru ni n'umwanditsi, amaze gusohora ibitabo bine. Mpayimana we ndagushimiye cyane rero.
Murakoze cyane kuba kamwe nabo bose bagiye batanga ibibazo, nanjye ndabashimiye.
Inshuti zacu rero mwese uko mungana, namwe turabashimiye. Nzi neza yuko mwari benshi mwashaka kuganira na Mpayimana, ariko nakagaruka bizongera tuzongera, kuko abakandida bose tuzajya tubashaka maze tubahe ijambo muganire. Murakarama mukanya saa 12 n'amakuru. Mugire umugoroba mwiza.